change, yeah. Ah, yeah.
It's Moby.
Nasema yeah, yeah. Ndo kipenzi changu, mwaubani wangu, mina mpenda. Tena nasema yeah, yeah. Kaushika moyo wangu, kipenzi changu, mina mpenda. Acha kama nikikosa, ananiombea. Ajuwagi kununa nuna, ananipa amani. Ananiliwaza, ananituliza, ananipa furaha, minapata amani. Yeno ananifanya naimba, she dey make me see, yeah. Yani kipenzi changu mabuba. Kuniona nipo na wewe, unatamani tupate, tupateane, tupate, tupateane. Wendo mpenzi wangu, ate kugusa, nitamloga. Mana waliwezi vurugu rangu, itamzika, itajikoroga. Acha kama nikikosa, ananiombea. Ajuwagi kununa nuna, ananipa amani. Ananiliwaza, ananituliza, ananipa furaha, minapata amani. Yeno ananifanya naimba, she dey make me see, yeah. Yani kipenzi changu mabuba.